papasi. Katoya ye kwenkasi. I love you my fantasy. Mugalu we need to focus. Yeah. Woman of papasi. Katoya ye kwenkasi. Yeah. Love you my fantasy. Mugalu we need to focus. Yeah. Kukulite akaweta. Kukulite unakatete. Vimulie vimyufu hivyo. Nakabasa katwale. Njagalo manyesima. Ebirungi bambi. Cause you mean him a lot to me. A lot to me. You my lady. Been there for me. Are there for me. You deserve a prosy. Omunto mulungi ngakwe. Nantasanga. Ah ah. Chimuli changa kuleide. Mulungi kasanaka kumaja. Kazawa kanyama kenjo cha. Kenjo cha. Mano papasi. Kato yange kwenkasi. I love you my fantasy. Mugalu we need to focus. Yeah. Woman of papasi. Yato yange kwenkasi. Yeah. Love you my fantasy. Mugalu we need to focus. Yeah. Kwanzi ya kuziro. Chimuli kupiro. Katini hiro. Sali na chenina. Kweno vipumira. Ane tukola. Wazulanga wansize nawe. Nobi kumira mburi nange. Baneiba wasekanga. Otafayo. Sente zambulanga. Nungumi atunafuneja. Lala sada namba. Wapata majino koreba. Umano papasi. Kato yange kwenkasi. I love you my fantasy. Mugalu we need to focus. Yeah. Woman of papasi. Yato yange kwenkasi. Yeah. Love you my fantasy. Mugalu we need to focus. Yeah. Osana we agale kodia. Ekwe wavera o. Bariba mpitanga ko. Muva konjala na ko. Dalalugava ya gava. We ala kumpa ya kumpima ko. Kebuli changu sule o, niwewe kamtima kwanje. Hey, okanza ravana, awokuviwe hati nipipatata. Niwewe nkani kukunda, okanchira, okanchira vona. Umano papasi. Kato yange kwenkasi. I love you my fantasy. Mugalu we need to focus. Yeah. Woman of papasi. Kato yange kwenkasi. Yeah. Love you my fantasy. Mugalu we need to focus. Yeah.
Yeah.